Freedom Music.
Achan Chibaba Nesma.
You can call me African boy, Dariko. Friendly. Timmy Nabanaba Fla. Oh, yeah. Oh, yeah.
Easy, baby.
Oh, yeah, man, wale wale. Ndiyo tukata oja mani nkasima tofiki mbali isasa tumejipata uwe machisi bodi sisi ndo wale wale ndiyo tukata oja mani nkasima tofiki mbali isasa tumejipata bodi na juli gana haye superstar ona na kodo shanga haye superstar. We see papi, wale wana dushanga. Haye superstar. Sema langu jina, lina ni panshima. La wapwana usema, minamba hamechina. Miki ukumusima, na picha na vina. Na soka sio pendi, nispendi maswia nao. Na shmashia muda, waishi mashiao. Mina chapu sangu, wana chapu sio. Iku wapi, sikuna support yao. Walitaka ni ankuke kumbedani yao. Fese ya noma, kujifanya na tujua nila na chuma. Toka before wana singua, fese ya noma. Kujifanya na tujua nila. Lelo na choma, wisi papi wanasinkuwa siya ikachuki. Awela no masila, watanishusha sipinti. Toka nao bila ndoma na nafusi. Na nikipada na seya alhamdulillah. Na seya alhamdulillah. Oja mani sisi ndo wale wale. Ndiyo tukata. Oja mani kasima tofiki mbali. Sasa tumejipata, uwe matisi bote sisi ndo wale wale. Ndiyo tukata, oja mani kasema tofiki mbali. Sasa tumejipata, bote na juli gana haye superstar. Ona na foto shanga, haye superstar. Wale wanadu shanga. Najua ya dunia nami mwanadamu. Nina mapungufu yangu. Nilo wakusea mnisame ndugu zangu. Ila I don't care msipojaliwe mawangu. Mana mina wajua nyiwaja mna majungu. So siku so mchana logeni na mfunche fiongu. Nataka kushindana na mimi staki. Vema ulana siwape na fasi. Wasio na usta nataka kuneze yaki. Wabaya ao ao wabaya hawa kwenye chuka sopenda mendeleo. Hedi minambaka shote gaone gana kwa kidashi. Na tatu kwenye chuka sopenda mendeleo. Hedi minambaka shote gaone gana kwa kidashi. Usipa pipigia picha pigia picha pigia picha pigia picha. We kumba wanapenda kutrendi. Wanapenda kutrendi. Wanapenda kutrendi. We kumba wanapenda kutrendi. Friendly. Double double girl number. Well, ten men of our frontage not hard to wear. What you did, Jara Uji? And it's gonna always bop you.
Easy, baby.
I don't give a video music, you don't feel. Nakubali sana siyo sajendi. Nakubali sana wanangu watoto wa ira. Baga kinondo, watoto wa temeke. Watoto wa baga moyo, kwani mnuguru. Nakubali sana watoto. Wadoluma, watoto wa charisi. Sikia.
Chunky supplier, supplier.
Freedom music, freedom music, freedom music.